Sonyo Mato Chikun Namane and Chief Stevie Nosito Sadebe. Remix 1. Ifo kuno yele mene nuwa, lewa luchiku hulu zono. Magana Jesus, bonyendu. And once Sadebe kwa ziafo kukabano luziano.
Jesus, we're born in blue.
We're not forgetting what's in the door. onye nche na-ejezi n'uwu
onye na-ejezi uwe n'uwu
ị na-akpọ polisi echedo onwe ihe
na-ejezi na nkịtị
na nkịtị ka ị na-ejezi nwanne m
ị na-ejezi onye n'uwu nwere ike ị na-eche ma na-enwe na chukwu
ife adị ka chukwu n'elu ụwa nke
a na-ejezi na nke n'uwu
onye ka ọ na-atasi
onye na-enwe 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 na-enwe
na-enwe ọchị eze lotekwa na ọkwa ọgwa anyasazi anya mgbe nwa ọsadebe kwụsị aka inyele ya aka n'ụwa
Jesus,
oh yeah, it's a good